Aleluya, ndi kulandeleni omvela nonse kose kose komwe tili mdzina la Yesu Kristu. Ndi nthawi yoti tigawanepo mawu a Mulungu mutsiku la lelo mdzina la Yesu Kristu. Choyamba kumwamba kulandile ulemu matamando ndi madaliso chifukwa cha nthawi yomwe ino ndine atipasa kuti tizikhala ndi chansi iyo vesera mawu ake, pomwe ena alibe ndi nthawi imeneyi, ena ali mzipatala akuchita kudandaula. Chifukwa chani? Tikuziwa uchina chilichonse chimakhala chofunika ngati mavuto, mchizungu muli kulangula kote oti the life is more important. I may say the life, yeah, the life is useless. Yeah, that's correct. The life is useless when you are what? You are normal. You don't have any problem. Umoyo umakhala wopanda ntchito ngati zonse zikutani zili bwinobwino kwa moyo wako. Koma ukapezana ndi vuto ndipo muzaona kufunika kwa chani? Kwa umoyo. Yeah, exactly. Ndiye mosataya nthawi tingowerenga mabuku awiri oti Ambuye atani ati mwina ndimwenena kuti ndi chenjezo oti ndiye timenena kutani kulimva mtsiku la lero ndi warning. Ephesians chapter 4 verse 27. Ai, ndingoyambira 26. Anena kuti in your anger do not sin, do not let the sun go down while you are still angry. Verse 27. And do not give the devil a foothold, or don't give a devil a space, don't give space to the devil, in another way. Muchichewa mumkwiyo wanu msalole kuti zuwa lirowe mulichikwire. Komaso musampase mpata Satana. Haleluya. Buku la chiwiri Apolose, Colossians chapter 3. Colossians chapter 3, Colossians chapter 3, I'll read verse 1 to 2. Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Choncho mumene munazukira ndi Khristu, ikani mitima yanu kuzinthu zakumwamba kumene Khristu ali akhala kuzanja la manja la Mungu. Mulungu adalise kuwelenga kwa mau awa. Amen. Ndiye tuona pamutu uone na kuti pamene Eva anaenda yeka. Oro pamene Eva analieka. When Sister Eve could walk alone, what happened? Tikuziwa kuti Adamu anamgoneka tulo ndipo anatenga kontiti na panga nkazi yemwe anali Eva. Ndipo Adamu anamuza zimene Mulungu anamuza iye. Adamu anauza Eva zimene Mulungu anamuza iye. Zimene amaenera kuchita oro amaenera kukhalira mumunda wa Eden. Ndiye anthu awa anakhala nthawi yayitali. Koma njoka ija inali mmene mcha. Even Satana anali kuti watani na Yesu. Ogwezedwa. Koma inakwana nthawi Eva anali kuyenda ndi chani ndi Adam. Satana anaona kuti paja ziko zakulani mina kundivuta. Koma ndipeze mpata. Ndizapeza mpata ngati iye uja alichani aliyeka. Saiwali mtu ni kuti pomwe Eva analiyeka, anaenda yeka. Anamsia ndani Adam. Maona. Ndiye Adam uja inakuwa na nthawi Eva uja amsia Adam alikoyenda. Maona. Anasia Adam yomwe inali mpamvu ya ishwa mpamvu ya Eva inali mwa Adam chifukwa Adam anali mwa muna. Ona ndiye mpamvu ya nkazi ili mwamuna. Ndiye Eva anaenda yeka ufoka upanda chani, upanda mpamvu. Ndiye kuja chinachika chani, anakumana ndi Satana. Kuzera mchinjoka. Ndiye atakumana ndi Satana, anamula nkura izi ndizi, mafuso awa ndi awa na Yesu anayanka. Kuma zinashitika kuti, zinapezika kuti Eva kena kanatani, anatengeka. Maona. Mahu nena kuti kenaka, yomu ndi Genesis chapter 3 verse 6, kuti kenaka Eva, mkazi uja, anaona kuti zipaso zija zabwino. Anaona kuti zipaso zija ndi zabwino, kuti zimatandiza kumpasa munthu nzeru. Chifukwa chani anaona, chifukwa china chake, chinasowekera pakati pake. Ndiye Eva huyu taona kuti anamsia Adamu ndipo anaenda chani anaenda yeka. Unaona mkuenda yeka kuja unapenza kuti iye ujapeza njani ni Satana. That's why kuboku la Akorose wanena kuti musampase mpata ndani Satana. Unaona ndiye Eva tukuziwa kuti mau a Mulungu analembedwa kuthupi koma kuti ino ndiye tikamalalika tizilalikira kuti kuthupi kuzimu azilalikidwa kuzimu. Chifukwa chipulumuso chili kuzimu sa tukutu. Ne ndumine indi na fesi limana zima kalira. Mwona. Njua igane na kuti kubuku la Akorose. Akuti tilingalire za kuti za kumwamba. Akorose 4, verse 26. Mwona. Akunena kuti tilingalire za kumwamba. Aefeso 4 verse 26 akuti mum Akorose ya Akorose 3 verse 1 paka na 2 akuti pamene munazuka ndi Kristu ikani mitima yanu kuzindu za kumwamba. Mwona Eva sana ike mtima wake kwa ndani kuza kumwamba. Ndiye pandawu ya Eva wakumwamba anali ndani. Anali Adam. Chukwa Adam. Chukwa Eva inali ntiti ya ndani ya Eva. Eva inali ntiti ya Adam. Tunga kuti Eva kumwe iya anenela kuti aike mtima wake kunali kwa Adam. Pena balipose akanenela kuti aziende ndi ndani ndi Adam. Kuti akari ndichani ndi mpamvu chikwa mpamvu inali mwa Adam osati mwa Eva koma iye ataenda yekha anapezeka kuti ndi chiwalo chofoka maona anasanduka kwa kuti chani ndi weak vessel ndechi ndi chofoka sichingagonjese zinthu that's why Eva anagonjesedwa akuti anaona kuti zipaso zija chani ndi zabwino chifukwa chani chifukwa analibe china choti chimpange support chimpange backup kuti iyayi simene zimenera izi usatengeke ndizi kuthupi inde woona ndinzokungula koma kuzimu zakutani zakupwete koma iye analibe backup chifukwa choti anayenda yekha koma uku kwa Efeso anena kuti musampase mpata Satana tuna kuti iye mkuyenda yekha Eva uku tuna kuti anampasa mpata kuyenda yekha unali kuthandauza chani unali kuthandauza kuti anachokako kwa ndani kumwamuna wake anali yekha anali kuthupi anachokako kuzimu chifukwa mu Eva mu Adamu akuimira mzimu akuimira Mulungu tonote iye anachokako kwa Mulungu Mulungu ndani mzimu meaning Mulungu always amakhala kuzimu kushiyero ndiye iye Eva kuzimu anadani anachokako anapita kuthupi that's why kuthupi kuja anakumandi Satana that's why za kuthupi zija zinamtenga ntima tonza kuti zeru yake sanalingalile za Adam sanalingalile za kumwamba analingalila za paziko la pasi tonza anampasa mpata ndani Satana chiwana kuti lingalirani za kumwamba kumene Kristu ali eh akanaenda yakulingalira za kumwamba akana lingalira za komwe Adam anali paona tonza Adam anali kuima kuti anali kumwamba chikwa Adam anali kuima Mulungu pamwe wa Eva koma iye sana lingalire za Adam chini chika ndi chani nizija anatani anachoka kwa maso andani a Adam Satana anamgonjesa ndio mimi inu ndio Satana madani amatigonjesa haleluya Satana amatigonjesa chifukwa timakhala kuti sitili kuzimu that's why Yesu akunena mbuku la Aroma kuti mundu yemwe ali ndi ujeni zero yake ikupanga focus ndi za ziko maona akuti zero yosokozidwa ndi zofuna za thupi akuti amapanga udani pakati pa iye ndi Mulungu chifukwa chani apanga udani tena kuti Mulungu amusiya ali yekha ali kuti kuthupi ndiye ndi izi Satana mundu kudani kumpeza koma taona ni Yesu anapita kuphira kuti mzimu wera unatani unamtengera iye kuphira chinachitika ndi chani Yesu uja anamgonjesa ndani Satana chifukwa sana ali yekha anali ndi mzimu Eva na Yesu akanakhala kuti ali ndi Adamu kuweza tamgonjeza chikwa Adamu anali ndi mphamvu koma iye anali kufoka ndimene ndi tikakhala kuthupi timakhala ufoka ndi ize kutengeka ndi zachani zathupi taona ni ujeni uja ndani Jakobo Esau ya Esau maonena kuti Esau anapanga chani anali kufoka ndi chani ndi njala maona zofuna zathupi anali kufoka kuthupi anali kufoka kuzimu chikwa za thupi zinamfokeza kuti anali ndi njala mapito kwa anagulisa chani anagulisa chaphindu chifukwa cha kufoka kwake ndi mmene Eva anafoka chikwa chinali chiwalo chofoka anagulisa chani kukhalapo kwa Mulungu pakati pawo anapezeka ndi maseji a Esau nawonso anagulisa ukulu wawo anapezeka kuti ali marisechi marisechi ya Esau anali chani madaiso aja anachokapo meaning anali input mmene Adam ndi Eva Satana anachosapo chija chinawa pimba chija chovala chawo anapezeka ali marisechi ndi mmene indi tikaenda toka ndi izi Satana kudani kutipeza meaning tikaganiza za kuthupi tapeleka mpata kwa ndani kwa Satana koma unena kuti sampase mpata ndani Satana. Amen and amen.